my number one, baby. Ansoze ndlale ngawe, usisithandwa sami.
Who said?